This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Ndiyabulisa ke kubaphulaphuli be K Pulpit 7 to 9 a.m. Nibuliswa ke ngukwengu bathandikayo umfundisi ewakwaBhaca. Alibonke abalenkosi anikayishilo nto. Kodwa ke ndinomzendo okhilapha eMthatha. Kwindawo ke ekuthiwa ke kuseSlovo. Ndiyamthanda kakhulu uYesu bathandekayo. Amen. Ndiyamthanda kakhulu. Oko sathibana naye sisancomana. Sisavuka silangazelelana. Ndilala ndisenolangazelelo lwakhe. Ngoba uyiphethe kakuhle impilo yami. Akakandidanisi ngoba akadanisi bathandekayo. Iba ngumntu umntu osike adanisa uThixo. UThixo akadanisi, akamdanisi umntu. UThixo umntu uyamnyamezela futhi uThixo umntu uyamthanda. Uyahlala nomntu uThixo. Yena ubakhona kuthiwa kukhona umntu ongadinwa ngumntu uThixo. Ingakuthatha inkosi umyeni akuthi uyakuzeka. Kodwa kuhambe kuhambe ubone bathini lo muntu udiniwe ndim. Kodwa uThixo yena akadinwa. Ungabazala abantwana obakhulisa lobo abo bubathandazela uThixo akunike ukuthi uma kuhamba ixesha usike udinwe kwangaba abantwana bakho kodwa uThixo asoze adinwe nguwe malibonke gabale inkosi ukunyamezela kanye nezo zinto zakho ezingekho right akunyamezela uThixo masibhekene ke baphulaphuli basekhaya izwi lenkosi apha ngoba ithanda ukubandana le ndawo kodwa ke apho ndiqonde khona ndizawuthetha phaya kwincwadi zikamagalati chapter 6 amen apho ke khona sizawuqonda khona thina sizawuzimilisela khona iikona zethu kupha kuverse 9 amen masiqaleni ke bathandeka phaa phezulu sifundeni njengoko ke ibhaliwe ithi zithi phambili isihloko iziyalo ezengokuziphatha bazalwane ukuba umntu uthe waqutyulwa nokuqutyulwa sisiphoso esithile nina banga bomoya mlulekeni onjalo ninomoya wobulali uzilumkela ukuba ungahendwa nawe thwalisanani ubunzima ize ngokunjalo niuzalise umthetho kaKristu kuba umntu ukuba uba uyinto engento uyazikhohlisa elowo ke makawucikide owakhe umsebenzi wayeya kwandula ukuba neqhayiya ngokwakhe yedwa angabi nalo ngomnye kuba elowo uyakuthwala owakhe umthwalo makathi ke lowo ufundiswayo ilizwi abelane nalowo ufundisayo ngento zonke ezilungileyo musani ukulahlekiswa uThixo yena asingokulahlekisa kuba into athe wayihlwayela yona umntu wovuna kwayona ngokuba lowo uhlwayela eyakhe inyama wovuna ukonakala ngokwasenyameni lowo uhlwayela umoya ke ovuna ubomi obungunaphakade ngokwasemoyeni ke ekwenzeni okulungileyo masingethi mandla kuba sovuna ngexesha elililo kuba asitya ukuba asityafe njengoko singathi sibe nethuba masisebenze okulungileyo kubo bonke ngokokodwa ke kwabendlu yokholo niyayiva le nto baphulaphula zizikhona indawo apha endizithandayo ezindisikelelayo mna njengangoku uba uthi uyambheka pha uverse 6 uthi uverse 6 makathi ke lowo ufundiswayo ilizwi abelane nalowo ufundisayo ngento zonke ezilungileyo amen mphulaphula mkhonzi nizawubheyisa ke mhlambe nizawubhekisa kwaba bantu abakholwayo unomfundisi okuqale ngoJanuwari kwade kwayile nyanga esikuyo umntana omuntu engadinwa nguwe Alibongwe igama lenkosi. Kwenxesha ube sizecaweni engaphilanga. Kwenxesha ibanjwe zingxaki ezokuhlala as a family. Kodwa azama ukuzilungisa ezilungiselela into yokubana makafike kuwe. Alibongwe igama lenkosi. Manje sefikile kuwe. Uphelile unyaka ekunyamezele. Yintoni wena ombonga ngayo ekukunyamezeleni kwakhe ixesha elingaka? Ithi iBhayibhile makathi ofundiswayo abelane nalo ofundisayo ngezinto zonke ezilungile. Yintoni le nto thina xa kufanele basimbonge umntu kaThixo isike le nto ibe buhlungu kangaka ezinhliziyweni nasezingqondweni zethu? Kanti bathandekayo, amen, uThixo lo akangomphi opha echwayitile, wasipha uYesu ukuthi makanikele ngaye abulawe kuze thina sibizwe namhlanje ngokuba singabantwana bakaThixo. Kwanikele uYesu yena kuqala. Yintoni le nto kuba khona abantu abalwayo namaxesha woba kuselebrate inkokheli? Kusube kuluhlobo luni lwabantu bengenwe moya mni bebelidlizwi beshunyayezwa kalo wonke? Intoni ngoku ebenza babe nomona ukuthi umntu kaThixo akwazi uba athenge isephu yokuhlamba impahla ebezibila phambi kwakhe unyaka lo wonke? Kutheni le nto kuzaba nzima uba umntu oshumayelayo kube nzima nditsho into obana akwazi ukuthenga nditsho impahla zabantwana akugqiba into oba ebesima phambi kwebandla likaThixo elisikelelwe? Kuba kuyavama ukuthi abantu ababa ingxaki kwintsikelelo yoba kusikelela umfundisi ibe ngaba abantu abanezinto. Mphulaphuli, khumbula ukuthi le nto onayo awuyithathanga kwizinto ukuthi wena wehle nje uvele unayo kanye alibonke igama lenkosi, wena ubuvele uyideserva, kodwa yonke into onayo uyamkelisiwe. Theni le nto into uyamkelisiwe kuzawuba nzima nje ukuthi uyisherishe? Ithi iBhayibhile unoyolo umphi ophayichwayitile, banoyolo abaphayo ngoba bazawuphiwa bona. Uzawuphiwa kanjani mo kuphiwe nabantwana bakho ungakuthandi kangaka ukupha wena? Bayavama ukukhala aba bantu abastinji abangafuna ukupha xa izinto uThixo sezithathela imali yakhe, ngoba uThixo umuntu ovimbayo uyakwazi ukuthi azithathele, athathe ke ngosengasathathi le bekumele buyithathile umnikeze yona, athathe eyakhe ezawukwenza into oba ukhale kanti nguwe uye waba nempilo yokuvimba akugqiba into obuThixo wakupha. Nalobu bomi obuphilayo obuphiwe kwabona, khona abantu abavuka bengakwazi ukuthetha, khona abantu abavuka bengakwazi ukuphefumla, wena uyavuka uyahamba uyanyathela, akho kwanto ekuthiwa ushoda ngayo. Kodwa uhluleka nje ukuthi uthi enkosi mntu kaThixo, umphathele i-envelope, enkosi mntu kaThixo. Isisibusiso eso kuwe. Malibonke igama lenkosi ngoba osikelelayo uyasikelelwa. Uzawusikelelwa kanjani ungasikelele? Elimzalwane, ayixhomeke kangaka kubantu abanezinto kuphela indaba yokupha. Yey, uyakwazi ukuphiwa okokuphiwe nawe ungapha xa upha. Uyaphiwa. Khona iproblem, khona isecret abantu abangayaziyo into kokubana aphe kutyaleni kukhona ukuvuna. Awukwazi ukuthi abantu bethi betyala beyityala umbona emasimini, usike wena usonge izandla uhambe uyodla udle nalo mbewu ugqibe uexpecte into oba xa bevuna nawe uzawuye emasimini uyovuna. Uyovuna ntoni ungakhange walima? Kuyalinywa mphulaphuli wasekhaya ukuze umntu avune. Ndizothi kuwe mphulaphuli wasekhaya, alibonke igama lenkosi, ke ekwenzeni uverse 9, ekwenzeni okulungileyo masingethi mandla ngoba sovuna ngexesha elililo. Ukuba sithe asatyhafa, utyhafiswe yintoni wena ubunikele bandleni? Yintoni ngoku lekwenze wabuyisa unyawo sowujonga abantu ngokuba banikele ukuze unikele? So ye aweni kodwa usikelelwe uyuphethe 1 rand kuye umntu osikelelweyo aphathe 1 rand uthi uyopha umntu kaThixo malibonge igama lenkosi yihlobo luni lonsikelelo eli olimemezayo kanye olikhwazayo kuThixo ukuthi akakusikelele ngalo uzama umuntu ukuthi wena uThixo eyona nto makakusikelele ngayo inoba zezi 1 rand onikela ngayo yemphulaphulo waseka sizoqhaqha ulwazi ukuthi umuntu makazi into kokubana umvuzo khona iminyaka ezayo ongayaziyo malibonke igama lenkosi nje mukhulisa abantwana nje khona iminyaka ezayo ongayaziyo ozawube lapho incapable ukuthi ukwazi ukuzenza izinto ngokwakho malibonke igama lenkosi athi uThixo ekwenzeni kwakho kuhle ayokhumbula abantwana malibonke igama lenkosi ngoba kubakhona amazalwane ixesha loba abantwana sibafa ezingxakini ngokwenza kwethu okungekuhlanga kanti ngokwenza kwethu okulungileyo uThixo uyabakhumbula abantwana akhumbula isizukulwana baze babuzana abantu kwenze kantoni kule family le nto yasikelelwa ngohlobo esikelelwe ngayo hayi wenza kakuhle umzali owayekhona phambi kwale family molweni baphulaphula ndindizothi mphulaphula wasekhaya ubuwa ngaba ubutshayele ebandleni suyiyeke into yokutshayela ngoba ubona bangathi ba fika abantu abazokuncedisa yinkonzo uThixo azakusikelela ngayo leyo sihlala ufanele uyonwabele lento ubabona abantu behamba endaweni eclean echayelwe nguwe bengachayelanga kuyonwabele le nto leyo ngoba mphulaphuli iglory insikelelo uThixo zethu noyithoba phezulu ekhangela icleaners abantu abakwazile ukuthi umsebenzi kaThixo lo umele ukuthi ube clean wena ungomnye wabantu bokuqala abazawusikelelwa nguThixo kumisebenzi ngoba khona ixesha ekuzawuvula incwadi baphulaphuli and imisebenzi ayikho minye ekunikeleni ngemali uyanikela nangamandla anka akho mphulaphulo wasekhaya malibonke igama lenkosi abanye baba busy decorations benza decorations malibonke igama lenkosi omnye kubonakala ba hey abuyise unyawo lwakho yakhe ku decorating kodwa uyayazi into obana nguye umuntu okwazi ukuzidecorate ulidecorate ibandla lime kakuhle athi ngoba ufikelele kwindawo apho esithi abantu abamncedisi uzawukabona uba ngoku bazawothini xa yena engaphakamisanga engakhange wenza zanto malibonga ayenze lento kaThixo ibe ngathi ngumthwalo mayingabe ngumthwalo into kaThixo mphulaphula yenze ngenhliziyo evumayo yenze ngenhliziyo emthambele uThixo yenze ngokuzinikela ngoba noThixo xa ekunikele enikelela wena uza kunikela angabali malibonga malenkosi khona into ethi iBhayibheleni uyawugcwalisa kuchichime kube seku overflow malibonga malenkosi izibusi sozak ezihlohliwe uThixo unezinto azihlohlayo ezihlohlela thina mphulaphulo wasekhaya ubangaba wena ubungumuntu ogadi imoto zabazalwane phandle ukuthi zingaqhekezwa qhubeka uyenze lonto suyiyeka ngoba kungekho umuntu okunika imali ngenxa yayo ekwenzeni okuhle masingapheli imandla sawuvuna ngexesha elililo yemphulaphulo wasekhaya ubangaba okwaka lokhu njena uzibona into bana awuthe uvune kutsho ukuthi ayikakabililwe ixesha loba uvune liyeza ixesha likaThixo aza ukuvunisa ngalo and mase kufika ixesha loba vuna uyawuvuna mphulaphula wasekhaya uvuna ugcobe kube ngathi uThixo libele ukuyivala itepu ngamanzi awapompozela ayinsikelelo phezu kwendlu yakho malibonke igama lenkosi uthi ubuze uba inoba abanye bazawufumana ntoni hayi uyayideserva le nto uThixo akunika yona ubuwamkelisa amahlwempu abalala bengadlanga bebesidla ngenxa yakho suyiyeka lonto uyiyekiswe ngubani mphulaphula wasekhaya alibonge igama lenkosi ngoba once uphelelwe ukuthi khawuzenze izinto zikaThixo ezinhle malibonge igama lenkosi ngamanye amazwi uyayigcotha insikelelo lekaThixo okukuvune kutshoyo iBhayibhile ukuthi uzawuvuna ngexesha elililo uya kugxotha kuwe kanti simele bathandekayo siburhwebeshe sibufune sibukhangele alibonge igama ubutyetyiswa inkosi izibusiso zikaThixo masizileqe baphula phulaphula ngoba elona lowo uyawamkeliswa ngendlela asebenze ngayo alibonkama lenkosi ebandle naphi naphi na apho ukhona uba wenza kakuhle ungakuye kukwenza uyanconywa nguThixo futhi uyonconywa nawe uzibuza umbuzo ba hey Thixo bendingazi bakanti ukwenza kwa kusebenze kwafika kule level esendikuyo nguThixo lo ongalibali baphulaphula akalibala is not a man he should that he should lie unguThixo ayithethile uyayenza mphulaphula wasekhaya ukuvelela ukulunga kwesokuqala isizukulwana aye kwesesibini aye nakwesesithathu as much as ba ukungalungisi naye enako ekuvelela kokuqala nokwesithathu kuyotshona kwesithathu malibonke masike sityaleni bazalwane sityala ukulunga sityale lento esinganathi singenziwa yona masenzeni lento esinga singayenzelwa ngabantu nathi malibonke abalenkosi ngoba ngaphandle kobuThixo esenze kahle phambi kwakhe asikwazi ukuthi nathi sikwazi ukwenzelwa baphulaphuli basekhaya Thixo xolo ke baphulaphuli anithanda nisikelele khona into ebalulekile ke baphulaphuli endithanda ukuthi ndiyiemphasize okanye ndiyibeke phakathi kwenu nimelwe nimelwe elona lowo mphulaphuli umele ukuthi ayikonsiderishe indaba yoba amamkele uYesu uyabona ngonje masigoduka nje kukhona abantu okuthiwa ngaba kwele mimoya emibi abazikhethela inkohlakalo bona phezu komhlaba abantu bekhetha ukulunga nje abantu belwela into yobana babe nempumelelo bona bazikhethela uba babe ngababulali bentsikelelo zabantu abantu abanenhliziyo ezimbi alibongamani inkosi ekungenzeka banjengangondithetha khona imeeting ezihle liwe ngabanye babazalwane malibonke ngabale nkosi ukuthi asoza fike kulonyaka Eastern Cape ukhona umuntu oqalekise indlela yakhe iyaphehlwa khona amayeza amabi enziwayo ukuthi angafiki emaxhoseni nale moto enhle ayithengile angakwazi ukuwalker lomzi azimisela ukuwalker angayiqhebezeli lendlu athuya yoka difike kwenye icala bendikhona kuyo emthatha khona izindlu baphula phulo ufuma siba hey lendlu inkulu inkulu mhlamba ubona ba hey ingathi ngu 12 room lo kodwa wokhiwa wagqetshwa but the problem awuzange uqhonywe now uthi uyabuza ba inoba kwathini ngoba sendibona kugcwele inqa phakathi kuthiwe wathi umnikazi wawo seyigqibile xa kufuneka uba makayixhome akakwazi wasweleka ngoba kukhona abantu bazalwane abazimisela inkohlakalo phezu komhlaba ekumele ke bazalwane indawo yokuzimela nokubalekela xa ufuna ukuthi ube nobomi obubhetele balekela kuYesu unguYesu ongenazilanda unguYesu obakhuselayo abakhe ethi iBhayibhile uma behlupha nina bahlupha iliso bachikimisa inkole kukhona into ekuthiwa yipete yeliso likaThixo ipete yelihlo wonke umuntu ayikhusela akekho umuntu ofuna ukuphathwa kule ndawo eminyama yelihlo malibonke ngama lenkosi ngoba uzawumphatha uyamchola thina abazalwane siyilandawo kuThixo siyilandawo ekhuselwe akavumi ngathi malibonke ngama lenkosi yiya kuThixo uzivulile izandla njengangoku umphulaphula wasekhaya hey kukhona abantu endibabona mina besokola ube sathi uyamxelela ngoThixo ubone uba ingathi uyadlala lo muntu umxelela ngoThixo umxelela ngento ingqondo yakhe engekho totally kuyo bese ngathi ufuna ukumkhupha enkonzweni akhonza kuyo kanti awunanto uyakwenza nankonzo yakhe but into onayo nento okwenza nayo ukuthi amkele uYesu angenwe lizwi likaThixo akwazi ba abe neprotector ezamthwala ebomini bakhe molweni ke baphulaphula basekhaya Thixo ke woxolo anisikelele nonwabe wethu nonwabe ke kulo December Thixo ahlale nani aniphathe kakuhle nani nimphathe kakuhle siphinde sibonane ke baphulaphuli kwixesha elizayo Thixo ke abe nani siyabonga God bless you until we meet again amen
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za